Luma ze yashe
bishatrak. Baya.
Eyo metro suka dogo.
Kwa kisita sita, ni wapi nilipita? First class ngware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, una swali uliza. Wa kisita sita, ni wapi nilipita? First class ngware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, una swali uliza. Uliza ujibiwe. Nani angedhani hii life kuwa funny? Last year nikuwa ungwa roach wa mflani. Jaba na dhembogi na madreams kama chwani. Akiwa lae lazima wajue mini nani. Cheki sasa, nina mafans kila mahali bata itoshi. Nitazidi saka mpaka irarue pochi. Na move kama Ruto, hunikosi na kikosi. Skill na biza kili basi nite OG.
OG, if they didn't tell you I'm not holy. Kama umejamba si sorry. Ikizidi sana call the police. Chuma kilo tano mwite Collins. Nimeshinda kesha nikisaka. Kila dopa sini sub ni Osaka. Misi yezi struggle nikitaka nishapata. Kisita sita, ni wapi nilipita? First class ngware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, una swali uliza. Wakisita sita, ni wapi nilipita? First class ngware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, una swali uliza. Uliza ujibiwe.
Daily goal ni kuwe better than before. Daily goal ni ball bigger than before. First of my kind toka ghetto dago. Nana give thanks jujali open doors. Tell me who and where does it better. Nimebeba game simuite chiropractor. Sibagui dishi weleta. Kijiko haiko acrylic zitaibeba.
And I never ask no one for nothing. Misi chase mans, mina chase tu ganji. Si joke, si cloud, si uchawi. Siva kosa kubebwa na fever kila mahali. And I'll tell you there's no one like me. These little girls know who I be.
Tashanga nilipenya wapi. Mpaka waleo minafuatanga tu azali.
Ni wapi nilipita? First class ngware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, una swali uliza. Wakisita sita, ni wapi nilipita? First class ngware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, una swali uliza. Uliza ujibiwe.